Yo. Izi bado alai tuwa from
hi. Alo, goodi tena asapo.
Skia.
Check it.
Like a boss.
Iki ni bamba ntaigoga tena one time. Naka itani bamba itabidi tucheze one time. Juu ya debe jona shikisha na jam down. Alafu ndo na come baby girl. Iki ni bamba ntaigoga tena one time. Naka itani bamba itabidi tucheze one time. Juu ya debe jona shikisha na jam down. Alafu ndo na come baby girl. Ebu atijue ni wa one time. Once kama unataka mahanjam. Anakuzari match when he one time. Once baby girl na ni one time. Once atijue ni wa one time. Once kama unataka mahanjam. Anakuzari match when he one time. Once baby girl when he one time. Ndaga kukatika na kila time tampata kikatika na kwa mnoko ezi kosa joki patika na kana kupati basi msipa joa patikan loki ni wainda ichapa joa teke teke acha ni doze ndo ni ride calm bege mbege ni kwa kigat jona sani falelele na kati dat siku zote tuko wele wele baby girl weka dance ukishukesi your body ukishukesi ya upenda baby ukiwine ukishukesi your body ukishukesi ya baby girl weka dance ukishukesi your body ukishukesi ya mupenda baby ukiwine ukishukesi ya body ukishukesi ya atijue ni wa one time. Once kama unataka mahanjam. Anakuzari match when he one time. Once baby girl na ni one time. Once atijue ni wa one time. Once kama unataka mahanjam. Anakuzari match when he one time. Once baby girl when he one time.
Kazi ba ni napenda gama one time. Baby girl ana tense juni one time. Na mpiga fit ya na jam juni one time. Sozi kafi zi time za ku have fun. Asha kitu nataka kukumedi. Waist fit inafanya na kudedi. Ukisonga mami na steady. Can you call me anytime when you need it. Dashino ni napenda gama petit. Ama girl dem wa sexy ma petit. Wameja wame prom ma petit. Oya girl baby girl why you sexy. Do you know ni napenda gama petit. I'm a girl, I'm a sexy, my petty. I'm a jaw, I'm a chrome, my petty. Oh yeah, girl, baby, girl, oh you sexy.
Atijue ni wa one time. Once kama unataka mahanjam. Anakuzari match when he one time. Once baby girl when he one time. Ati unapatiwa stress, mi napatiwa mechi. Msupa wako yo shindaga kwangu daily. Yo pendaga maforen, so waga na kaseti. Na kawi ride, noza dhani ni kigonyi. Haba na haba, miuta nipata abanos. Waba na waba maazul katano. Wapo nitapapa with fans. Ati ya sapero send some cash. Aye.